Isihlabelelo sesihlabelelo 4:1. Bheka umuhle sithando sami, bheka umuhle. Unamehla amajube emva kwemvakazi yakho, iy'nwele zakho zinjengomhlambi wezimbuzi owehla entabeni yakwaGiliyadi. Verse 2. Amazinyo akho anjengomhlambi wezimvukazi ezisanda kugundwa, ezikhuphuka zigeziwe zinamawele zonke, kungekho neyodwa phakathi kwazo efelweyo. Verse 3. Izindebe zakho zinjengomucu obomvu, umlomo wakho muhle, izidlathi zakho zinjengengxenye yepomegranati emva kwemvakazi yakho. Verse 4. Intamo yakho injengombhoshongo kaDavide owakhiwe ngemhlobiso okuphanyiwe kuwo amahawu ayinkulungwane, onke izihlangu zamaqhawe. Verse 5. Amabele akho amabili anjengesixhumu ezimbili ezingamawele ensephe ezidla phakathi kweminduze. Verse 6. Nizeliphole ilanga namathunzi abaleke ngiyakuya entabeni yemure nasegqumeni lenhlaka. Verse 7. Umuhle wonke sithandwa sami, akukho sisihla kuwe. Verse 8. Woza umuke uname eLibanoni makoti wami, umuke nami eLibanoni, wehle esiqongweni sase-Amana nasesiqongweni sase-Seniri naseHemoni, simuke emumeni ey'ngunyama nasezitabeni zezingwe. Verse 9. Ungaphucile inhliziyo yami, dadewethu makoti wami, ungaphucile inhliziyo yami ngelinye lamehlo akho ngomgeqo munye wentamo yakho. Verse 10. Lumnandi kangakanani uthando lwakho dadewethu makoti wami, luhle kangakanani uthando lwakho kunewayini, nephunga lamafutha akho kunamakha wonke. Verse 11. Izindebe zakho makoti wami ziyaconsa inyosi, uju nobisi kukhona phansi kolimi lwakho, nephunga lezambatho zakho linjengephunga laseLebanoni. Verse 12. Uyinsimu ehluthelelweyo dadewethu makoti wami, umthombo ohluthulelweyo nesiphethu esibekwe uphawu. Verse 13. Amahlumela akho ayihlathi lamapomegranati anezithelo ezinqabileyo iyena kanye nenadi. Verse 14. Inadi nesafroni nomhlanga nokinamona kanye nemithi yonke enhlaka nemure nomhlaba na wonke amakha amahle. Verse 15. Siphethu sensimu umthombo amanzi aphilayo sifufula saseLibanoni. Verse 16. Vuka moya senyakatho uze wena ningizimu, uphephethe ensimini yami kuzamakha ayo athaphuke, othandwe wami makangene ensimini yakhe adle izithelo zayo ezinqabileyo.